Gavumenti yakuno esabiddwa okwongera okussa ensimbi mu nsonga z'ebyobulamu naddala obulwadde bw'emitwe obweyongera okusensera bannansi ensangi zino okusobola nate okutaakiriza omujijja omuto ogwa Uganda ogw'omu maaso. Okuwanjaga kuno kukoleddwa omubaka Christopher Komakech bw'abadde yeetabye ku mukolo ogw'okubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okukendeeza ekirwadde kino mu ggwanga. Kyokka Komakech tabadde na bigambo biwoomu eri abazadde abasusse okukeza abaana abato matumbi ku masomero ng'agamba nti kyandiviirako n'emiti emito okugwa eddalu nga bakyali bato olw'eggwanga ate lifiirwa abantu ab'enjawulo. Agamba nti abazadde balina okufuna amasomero agabali okumpi era agasanidde okulaba ng'abaana bano tebakezebwa mu ngeri ete ebakosa bwongo oba oli awo n'okubaleetera nate okutabuka mu bwongo.